Uhlezi ngibonga mama, uyohlale ngibonga baba. Sekuphelile ukukhala. Ngobindodana yini siphumele. Nangifundisa kahle ukuzimela. Ngivikele kwimpilo emdaka. Ngafunda ukubaluleka kokuthandaza. Ngiyazi ngibeke uphi mangiswela amandla. Ngiyonqoba konke ngomkhule. Umama wathi akukho kuyohlula umkhule. Can't believe that puberty had me convinced me on his own. Ngixolisa kuthatha isikhathi ukubona ukuthi ngithwele nodwa. Le nhlonipho engangifundisa yona manje siyakhokha. Ndodana usemazweni ukhanda imali ngokurekhoda. Taught me that my dreams are valid. Taught me if I want it, I could have it. Told me to walk hard cause it's a standing. Soon as you leave this house, just know you're independent. Go to Mutabu Shai, you sang Abu Yaka. We basali ni yomwe and then travel on Tangi Bu Yaka. Mobim Sandazo and Nia Sabenza. Emiyalo eni ngiyayizwe khanda mangibheda. Uhlezi ngibonga mama, uhlale ngibonga baba. Sekuphelile ukukhala. Ngobindodana yini siphumele. Nangifundisa kahle ukuzimela. Ngivikele kwimpilo emdaka. Ngafunda ukubaluleka kokuthandaza. Ngiyazi ngibeke